More music at onthepiano360.com.
Bonke esengenga babona ntombazane umuhle ume kahle ukhuluma kamnandi bonke esengenga babona ulolonke uhlobo lomuntu wesifazane akekho ofana nawe ophelele njengawe ntombazane umuhle ume kahle ukhuluma kamnandi muntu wami umuhle hamba kahle awuhleka kamnandi obheka ukuhleka kwakhe obheka ukuhamba kwakhe ntombazane wenu muhle ume kahle ukhuluma kamnandi ntombazane wenu muhle ume kahle ukhuluma kamnandi akekho ofana nawe ophelele njengawe ubheke ubuhle bakhe ubheke isimali sakhe ntombazane wenu muhle ume kahle ukhuluma kamnandi ntombazane wenu muhle ume kahle
More music at onthepiano360.com.